Waikato te awa katohia, katohia he wā i māu. Katohia he wā i māu, ka eke ki te pūaha o. Waikato te awa he piko he taniwha, he piko he taniwha ki atu. Patora kai tahuri koe i ngā au kaha o. Waikato whakamau, to titiro ki ta whitira, ko tau piri te maunga potatau, te tangata te mauri o te motu. E hoe tō waka ki ngā rua wāhi aturanga wae wae, mō te ao katoa te tongi whakamutunga ama, tūtaera au e, hoki au e.